Ke ba hlatisa tsaka ke metsi di gereke sa mona phamisa gaka ke rutse hantle o di mahlogo sana ka la gaka eno tla bo flow out ya ga salo she ba taba tsaka ke thata ke metsi le zuthu le freestyle ke plaga ha ke tla ha bana ba ipata ke botata ke nkane ba ba ho ifata flow she me ntwanela pele phatsa ha ke hata ke thata negative big thata ke plaga ke plaga ke hlolwa setsweng ja molapo ke tla dula ke gantsha diphaka tsaka tse marapo ke monna toropo mo sebisetswang ka lerato ke metse tsa botšhabela tsa mamosa le molapo ke thata ga ke ntho a go hlolwa legale aganda e putswa le hetleng kitse thoto e tlago molamo e so maseka se kitse bana ba gangwe ke seja tswana gapa bosibo thunya disangwe ke go ikate ke pholotsetla pele ka dihula ke monna wa o isa molamontsweng go la dithula tshwere meke tsaka competition a ke bone mojeso ya makarabo fitogo wa bo motšhone ke thata
ka difela le manoti na ke dutse ga ke le teng sefefa ga se gutse tsa esudi ena fela ga di butswe se gonong tse tlhabana ga di gutswe
negative guitar negative guitar.